wekiyoboye
imana we bring you church
iyi mwumva ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga gishamikiye kuri muri isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umugereka w'ikiganiro muri isanga buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha hari abashakisha abavandimwe babo hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi nyuma y'ibiganiro bitatu twakoze bimaze kuvamo umusaruro ushimishije aho twashoboye guhuza umubyeyi n'umwana we bari bamaze imyaka igera kuri 30 batandukanye twandikiye muri benshi muraduhamagara mukoresha uburenganzira mufite kuri radio yanyu ijwi ry'America kugira ngo mushakishe abanyu mwaduhamagaye muri benshi mwese tuzabatumikira nubwo bwose mudashobora kuzira rimwe mwese mu kiganiro iki kiganiro turagiharira mwebwe mushakisha abavandimwe banyu
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Abo duheraho turangisha n'abana 9 bakomoka ku babyeyi 4 bo mu Rwanda kandi bava indimwe kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1994 kubera impamvu z'intambara n'imidugararo mu Rwanda ababyeyi bamwe batangaga abana babo kugira ngo bazashobore kugira kivurira nahuye n'inkuru z'ababyeyi 4 batanze abana 10 umwe atanga ne undi batatu ndatanga babiri uwa kane atanga umwe muri abo bana yitabye imana no kuvuga ko hasigaye 9 bari mu bihugu bibiri by'Uburayi Ufaransa n'Ububiligi bararangishwa n'umuvandimwe wabo Aida Nyanzira utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Gaseke
ndikurangisha abavandimwe banje ni batatu ndimwe nabo kuri mama na papa dufite papa umwe na mama umwe ariko hari n'abandi bavandimwe banjye tuvye ndimwe kwa mama wacu bose hamwe rero abavandimwe ndi kurangisha ni 9
abavandimwe 9 urangisha bari hehe bavuye mu Rwanda bate
bamwe baba mu Bufaransa abandi baba mu Bubiligi iyo makuru twigeze kumenya ariko kugeza ubu ngubu twayobewe andi makuru kuko nigeze kuyamenya nkiri muri primaire mu mashuri abanza kugeza ubu ngubu nabuze amakuru yabo
none se bageze mu Bubiligi bate bavuye mu Rwanda bate
kubera igihugu cy'u Rwanda amateka twari turimo cyangwa uko igihugu cyari kimeze bagiye mu rwego n'umuntu wabajyanye bagenda bamwe bagiye kwiga ariko mu guhaguruka bahagurikiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi ihabaga Orferina y'Imasaka
bahagurutse bagiye kwiga kandi bahagurukira muri Orferina se ubwo niba uvuze ko bahagurukiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi ndibaza niba bari imfubyi kuko mukanya waruvuze yuko bavuye mu Rwanda bagiye kwiga bahavuye ababyeyi babo babohereje n'amasezerano bagiranye n'icyo kigo cy'Imasaka byagenze gute
no kuvuga ngo muri abo bavandimwe banjye harimo umuvandimwe wari ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi mu kumuvuza bagiye kumuvuza aho bita Igatagara Igatagara ubu ngubu ngira ngo ni mu karere ka Nyanza biza kuba ngombwa yuko rero umuntu wamuvuzaga abona amapareye bagomba kugira ngo bamusimbulize amaguru abashe guhagarara mu gihugu muri iyo myaka ngo byari bihenze cyane abona umuterankunga yemera kujya kumuvuza cyangwa se no kumugurira ayo mapareye y'amaguru hanze yavuye mu gihugu yitwa Francine ariko ubu yitwa France Denis.
Yitwa France Denis.
France Denis. Yagezeyo kubera yuko yarashize basaza be kandi mama wabo azi neza yuko uburyo arimo kubareramo abarera wenyine asaba ko basaza be baza bakabana bakaniga aho hanze. Nyuma uko bagenda uko bageze hanze twe ntabwo twajyanye nabo ntabwo twabakurikiye ngo tumenye ngo batandukanye gute.
Abo basaza be bitwaga bande amazina yabo urayazi?
Basaza be umwe yitwaga Claude, undi yitwaga Philippe, undi akitwa Emmanuel.
Ubu ngubu bafite ayahe mazina?
Umwe yitwa Philippe Salomon. Claude nago izina ryiwe nago irindi ntabwo ndizi. Na Emmanuel nago izina rye ndizi.
Ibyo birahagije. Philippe Salomon naboneka n'abarumunabe bazaboneka. Abo ngabo n'ab'umubyeyi umwe.
Abo ngabo n'ab'umubyeyi witwa Itegekishaka Claire.
Ariho ari mu Rwanda?
Yego, ariho ari mu Rwanda.
Abandi bakurikiraho bafite ayahe mazina?
Abandi bakurikira umwe yitwa Antoine. Yari afite umubyeyi wamureraga witwaga Lebel Evelyn. Akagira na mushiki we witwa Agathe. Bakagira n'undi witwa Eleonore. Abo ngabo nabo n'ab'umubyeyi umwe witwa Nyirakwisanga Fatuma.
Ndumva ubafiteho amakuru menshi. Aho batuye mu Bubiligi urahazi?
Uwo nigeze kumenya amakuru ye. Abo nigeze kumenya kubera ko bageze hanze biruka ko banshize njye nari umwana muto cyane. Bari batuye umuhanda hari ahantu nawanditse ariko ubu none ntabwo nahita mbibuka.
Uzahanyoherereza uzahambwira?
Yego, uzahaboherereza nta kibazo.
Ariko hari ibyo nkeneye gusobanukirwa neza. Evelyn
Karame
na Agatha na Eleonore.
Yego.
N'abantu batatu batandukanye?
Agathe na Eleonore na Antoine bava inda imwe ku mubyeyi umwe witwa Nyirakwisanga Fatuma.
Antoine yitwa nde?
Antoine yitwa Antoine gutyo ariko ava mu Rwanda yari afite izina ryitwa Mukeshimana. Yari azi ku izina rya Mukeshimana.
Okay. Naho Eleonore we yitwaga nde?
Eleonore yitwa Agathe yitwaga Ingabire. Eleonore yitwaga Niragire.
Hanyuma ubwo hasigaye abandi babiri?
Hasigaye abandi batatu.
Abo batatu basigaye ubwo ninde nande?
Yitwa Simbi Etienne.
Simbi Etienne, oui.
Yego. Aniwe uwo mwana mama we yitwa Uwimana Juliet.
Uwimana Juliet.
Yego. Zuri ati. Yitwa Simbi Etienne umwana. Hanyuma abandi babiri basigaye umwe yitwa Olol. Undi akitwa Nerine. Nabo barerwaga n'uwo mubyeyi niwe banazi n'amazina kuko mama wabo na papa wabo bari barapfuye. Bari barapfuye bagiraga mukuru wabo witwaga Claudine basize akiriho ariko ubu yitabye Imana.
Birumvikana kururiya wari ufite ubumuga wageze i Burayi akavuga ati nzane n'abarumuna banjye bashobore kubaho babige kubera ko nta mikoro asigaye inyuma ari mu rugo. Aba bandi bo basimbi na Aurore na Nerine bagiye bate? Hari ubumuga bari bafite?
Yego, abo bandi rero nabo bagiye kubera ko muri abo bana babiri aribo Nerine na Olol bo bari impfubyi zitagira ababyeyi bombi, papa wabo na mama wabo yari yarapfuye. Barerwa n'umwe muri abo babyeyi.
Hanyuma se
ni ukuvuga ngo barererwaga kwa nyina wabo ariko udafite ubushobozi
ahitamo kubaha ikigo cy'impfubyi cy'amasaka
arukuntu mbere ya jenoside abana bajyaga babandika nk'abana batishoboye kugira ngo babafashe noneho uko twita ubu inahangaha ubu mu gihugu compassion bakabashakira abaterankunga
abantu bafite impuhwe
noneho babaterankunga hakabuvuga ngo njyewe umwana wanjye ndamurira turi kumwe ariko ajya amenya amakuru y'iwabo twaje kuburana nyuma ya jenoside nibwo twaje kuburana kuko bakigerayo amafoto yabo ni nayo mpamvu twamenye n'ababarera n'amafoto yabo turayafite mpamvu twamenye n'amazina bagezeyo bahise bitwa n'ababyeyi bari babakiriye
niba bano bavandimwe bawe bakumva aho bari mu Bubiligi n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika batuye mu Bubiligi bakumva
yego
gira icyubwira abavandimwe bawe unababwira impamvu uyu munsi wiyemeje kunyura ku ijwi rya Amerika kugira ngo ubagereho
murakoze cyane abavandimwe banjye niba munyumva aho muri mu Bubiligi no mu Bufaransa umuryango urabakumbuye wifuza kumenya amakuru yanyu wifuza kubabona ntago bagiye kuyiga impamvu ahubwo ikibazo twari twahuye nacyo ababa bari iruhande rwabo nimba bataranamenye n'amakuru byatewe n'uko igihugu cyari kimeze kuva muri 90 kugera muri 94 twari mu bibazo bitoroshye
Aida Nyanzira
Karame
ndagushimiye cyane nibutse ko uri mu karere ka Nyarugenge ukaba uri mu murenge wa Kimisagara kagari ka Kimisagara mudugudu wa Gasekero rangisha abavandimwe bagera ku 10 ndagerageza kubibuka ndahera kuri Simbi Etienne Aurore Neline Philippe Solomon Claude ndakwihanganisha we yitabye Imana Emmanuel Denis France Antoine, Evelyne, Agathe na Eleonore abumva bazi abo bana baje baturuka muri Rufurina ya Masaka bari mu Bubiligi abandi bari mu Faransa muza hamagare ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire kumwe babonye tubafuze n'umuryango wabo uri mu Rwanda Aida Nyanzira ndagushimiye cyane gira amahoro
kugira amahoro namwe nanjye ndabashimiye kuba mwanakiriye kandi niteguye ko muzampa ubufasha nkabura n'abavandimwe banjye
tuzakora ibishoboka
murakoze cyane
agasaro kaburaga
hano ku ijwi rya Amerika turacyakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza niba bari abana bose baravuye mu kigo cy'impfubyi cy'Imasaka hari ibigo byohereje abana benshi mu bihugu by'Uburayi na Canada icyo kunyundo ikiririma ikimasaka ikisake ikibyumba n'icyo kukabutare ndetse hari n'abanyuze igatagara bamwe muri abo bagendaga batangwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi mu miryango yabo ababyeyi babo bamaze kwitaba Imana muri paruwasi ya Kiruhura hahoze ari komini ya Rusatira hari umubyeyi Stratoni Ngenza Maguru watanze abana babiri bashekibe babiri batandukanye umwe muri bo arashakishwa na mubyara we Maître Charles Bugingo uri Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa sozi akagari kamunezero
ndarangisha umwana w'umukobwa wagiye ari muto witwa Rusia aho marume yaje kumutwara ahantu mu kigo cy'impfubyi usibye ko ntakibukaga neza ariko ndajya numva bambwira ngo niririma
uwo nyokorome wamujyanye ninde
yitwaga Angeza Amaguru Straton
yaratuye mu kahe gace ku Rwanda
yaratuye mu bo ahoze ari muri prefecture ya Butare muri komine Rusatira
icyatumye amujyana akamuvana Rusatira akamujyana ibirima ni izihe impamvu yamujyanye aho ngaho
impamvu yamujyanye ni uko mama w'umwana yitabye Imana yaramaze kwitaba Imana noneho mama aramufata aramurera ariko ko ntabwo ari kurera abana babiri noneho abyara undi mwana niyo mpamvu yahise uwo mwana bamutwarira
kubera iki atashoboraga kurera abana babiri ntabwo bisanzwe mu Kinyarwanda
bari impinja bari kwa bameze nk'impanga ntabwo byari gupfa koroha
ariko impanga iyo zivutse zirarerwa nazo
zirarerwa ariko ntabwo bose nabimenya neza urumva nge nari nkiri mutoya ntabwo namenye impamvu hagati ya marume wanjye na mama sinamenye uburyo babiganiriyemo cyane cyane ko yaba ari marume n'umwana we yaba ari na mama n'umwana we ntabwo rero namenye uburyo babiganiriye nk'umuryango
ni ukuvuga ko icyemezo cyo kumutanga kugira ngo arererwe mu wundi muryango cyafatiwe hamwe
babiganiriyeho
nta bandi bana bavaga inda imwe na Rusiya cyangwa se yari ikinege
bo abandi bana Rusiya yavaga inda imwe nabo hari umwana umwe
uwo bava inda imwe abarizwa he magingwa ya
uwo nguwo yigeze kujya i Burundi ariko ubu nta makuru mfite
nta se yagiraga
ise yarapfuye uruvuga ngo Rusiya yavutse ari we wenyine kwa mama we
mbese nta rindi zina Rusiya yagiraga
hashize imyaka myinshi yagiye arakara ntabwo irindi naryibuka ko hashize imyaka myinshi numva jenoside yabaye yari umwana iyo mama we ndaza kuba hari niwe wakabaye abizi cyangwa wongeza amaguru nta irindi zina ntabwo ndizi
ariko se uretse kumbwira yuko ba mama wanyu bava inda imwe uretse kumbwira ko uwo musaza Straton Ngenza Maguru wakomokaga i Rusatira ya Butare ko ari we wamutanze ni ikihe kimenyetso kindi afite ku mubiri wambwira cyatuma nshobora kumumenya ndamutse mubonye
yari afite mu maso harehare n'imisaya yenda kujya imbere n'umutwe wenda kuza imbere nicyo nibuka
uramutse umubonye wamumenya
nshobora kumumenya birashoboka ko nshobora kumumenya
ariko se nkwibarize ni iki cyatumye wumva ugomba gushakisha mu bubyara wawe nyuma y'iyi myaka yose mutandukanye
nyuma y'imyaka yose naragerageje icyo gihe nari nkiri umunyeshuri nari nkiri muto ibitekerezo byari bitaraguka ikindi cyakwenda nkiri umunyeshuri nyuma rero aho ndangirije segonde nibwo nagerageje gushakisha mbura makuru ko nagerageje kujya hirya no hino mu bigo by'abihaye Imana gushakisha birananira naragerageje n'ubu nari nkigerageza ntabwo navuga ko nigeze ntuza gushakisha
hanyuma se mu muryango wawe nta bandi bana bavuyemo ngo bajye kurererwa mu bigo by'impfubyi
n'umwe wenyine ni mushiki wanjye nawe sinzi niba yarabaga mu kigo cy'impfubyi kuko ntabwo nzi niba yarabaga mu kigo cy'impfubyi cyangwa se ari muri famiye gusa nuko twaje kubonana nza kwisanga mbwira ko nawe yari yarageze mu Bubiligi
none si we mwatandukanye ryari yavuye iwanyu bigenze gute
bowe ni ukuvuga ko bamaze kwitaba Imana marume yaje kumutwara uriya ngeze amaguru Straton yaje kumutwara rero ntabwo sinaje kumenya aho yamutwaye nyuma rero nibwo naje kubona umwana aje gushakisha umuryango turabonana nza gusanga abamubiriki
ubwo uwo ni uwa kabiri uwo musaza Straton Ngenza Amaguru yaratanze none mbwira uwo musaza Straton Ngenza Amaguru yari afite ubuhe bucuti yabanaga gute n'abo bantu bashakiraga abana ababarera
wowe ni ukuvuga ngo Ngenza Amaguru we yari umuntu usobanutse ni umuntu wari warize yari yarize mu iseminari yari yarize kera ari umuntu usobanutse nicyo nkeka ibindi ntabwo nigeze nganira nawe cyane cyane ko ikigero nari ndimo n'icyo yari arimo byari kugora ku buryo twagira n'ibiganiro ngo njye kumubaza ibintu byinshi cyane cyane ko ntari nzi ko ni azavuka n'ibibazo nyuma
ariko unyemerere nkubaza akantu gato mama wawe amaze kwitaba Imana ko ari we wari usigaye mushiki wawe Ngenza Amaguru amaze kumuha bamurera wowe wabaye uwande, uwarerewe he?
Jewe nagombanye na papa.
None se ni ukubera iki mushiki wawe we atagumanye na se?
Aho ngaho ntabwo ikibazo cye nshobora kukimenya, ntabwo nakimenya aho ngaho. Umuryango warateranye, iyo umuntu amaze kwitaba Imana haba inama y'umuryango. Inama y'umuryango rero ntabwo icyo gihe nta n'impapuro zihari ngo menye icyo inama y'umuryango yabyanzuye. Aho nta gisubizo gihagije naba mfite.
Ariko ubu warakuze ndetse ufite n'imyumvire yifututse wize amategeko, ubu ngubu wunganira abantu mu mategeko mu manza. Icyo nshaka kumva ni gusobanukirwa ukuntu abakobwa iwanyu batangwaga kugira ngo bagikurirwa ahandi, abahungu mukaguma mu rugo.
Ibyo ngibyo ni inama y'umuryango wateranye. Ubu nanjye ntabwo nabona umuntu icyo kibazo nkibaza. Yo ubutaratu n'abahari nakamubajije, iyo papa bahari nawe nakamubajije, kugeza ubu na bose bitabye Imana. Ntabwo nakababajije icyo kibazo nanjye, ko nabuze uwo nakibaza nanjye icyo kibazo.
Maître Charles Bugingo ukomoka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, ukaba urangisha mu byara wawe Lucia, nta rindi zina na n'ubuzi uretse gusa kumenya ko ari Lucia, akaba ari mu Bubiligi. Nitumubona tuzakubwira. Ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Agasaro Kaburaga.
Mwabyumvise, Maître Charles Bugingo afite mushiki we warerewe mu Bubiligi. Ijwi rya Amerika yavuganye nawe. Atuye muri Flandre, igice kivuga ururimi rw'Igifaransa. Uwo Rusiya ashakisha nawe Ijwi rya Amerika yavuganye nawe, atuye mu gice kivuga Igifaransa, Waloni. Abo bavandimwe bombi baba mu Bubiligi. Igihe twavuganaga nabo twasanze batari baziranye. Igihe nikigera bazamenyana. Iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaragwa uyireba, ariko udahumbya agatima gahora kamushaka, uba uri umuvandimwe. Nka Mukakamanzi Denise batandukanye n'umuvandimwe we, bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro, baravanywe mu byabo n'intambara, bari mu nkambi ahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Ngondore, umudugudu wa Bukamba. Dore warangisha.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye. Bamutwaye 9-2 twarahungiye ahantu Irusine mu ntambara.
Irusine ni mu kahe gace k'u Rwanda?
Muri Kigali.
Aho ngaho ni hehe ya Nyacyonga?
Hafi ya Nyacyonga, aho ngaho twari mu nkambi muri Burundi.
Abamutwaye ni bande?
Abamutwaye ni abazungu. Icyo gihe baje baramujyana, yabanaga na nyogokuru ubyara mama. Ariko noneho bamutwara nge ntabwo nari impari. Noneho mu 2000 bazanye ifoto ye mu Rwanda. Abakuru wa Rouge. Bayizanye bayishyikiriza uwitwa Marume, musaza wa mama. Ubwo njyewe nari maze gushaka ndi umudamu, ifoto bayiha Marume. Noneho ifoto bamaze kuyiha Marume, ifoto barayinzaniye mu rugo, Marume niwe wari warandeze, nta kibazo twari dufitanye, ifoto barayitwara. None ifoto bamaze kuyitwara, nyuma yaho nza kuvuga nti ariko uwashakisha musaza wanjye uba hanze. Noneho naragiye ngiye kwa Marume, ifoto ntibatse, Marume ifoto arayinyima. Marume amaze kuyinyima, nge nagerageje kunyura muri Croix Rouge. Maze kunyura muri Croix Rouge ikorera Ibyumba, narahageze basaba agafoto k'uwo mwana, kuko bamujyana kubera ko njyewe ntari impari ngo menye n'abazungu bamutwaye abaribo. Noneho ngerageje kureba Marume ngo ampa agafoto, Marume agafoto arakanyima.
Uwo nyokorome atuye hehe?
uwo marume turaturanya tuye mu karere ka Gicumbi.
None se amakuru wamenye ku buzima bwa musaza wawe n'icyatumye bamujyana ni ikihe ko mwari kumwe mu nkambi?
Musaza wanjye uburyo bamutwaye yari yaravutse ari akarema afite uburema bwihariye ku maboko yombi, yari afite intoki ebyiri zonyine. Niko Imana yari yaramuremye. Noneho abazungu baje kumusura mu kigo cy'imfubyi i Kigali bitewe n'uburema bwe baramwishimira. Baza kumusaba nyogokuru, nyogokuru aramutanga, ariko icyo gihe nyogokuru yari yaranyirukanye tutabana. Noneho umukuru waruje nabashije gutura ikibazo cyanjye ngo nkurikiranire ayo makuru, namuhaye umwirondoro ufatika wose arawutwara. Amaze kuwutwara namurangiye no kwa marume. Amaze gutwara umwirondoro, uwo mukuru waruje nyuma naramuhamagaye ampisha amakuru.
Uvuze ko yari afite uburema ku maboko yombi, yari afite intoki ebyiri iburyo n'ibumoso.
Ni kuri buri kuboko hose yari afite intoki ebyiri, yari afite igikumwe n'urundi rutoki rukurikira gusa, no ku kandi kaboko niko yari ameze, ubwo zari intoki enye ku maboko yombi.
Igihe bamuvanaga kwa nyirakuru i Rusine ya Nyacyonga muri 1992 yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 9. Twahunze yiga mu wa mbere 9-1.
Mu mwaka wa 2000 abo bantu bagarutse mu Rwanda bafite ifoto ye bababwiraga ko aba mu kihe gihugu?
Ababwiye imiryango yo kwa marume, kuko nagerageje kuganira n'umugore wa marume wafashe iyo foto. Ambwira ko bari abakuru wa Ruje bazanye iyo foto ye, bamubwira yuko ari mu gihugu cya Canada. Noneho baramubwira ngo ni umunyeshuri yiga mu mashuri makuru, ngo ariko bazamuzana mu ndege ngo nibagera i Kigali bamuzane mu modoka ngo abasuhuze, ngo ariko ntabwo azarara kubera ko ari umunyeshuri.
Ibyo byarabaye yigeze aza mu Rwanda?
Ntabwo yigeze aza, keretse ku gafoto bafite.
Hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya Yakaremye?
Bamwitaga Yakaremye gusa.
Yakaremye ushobora kuba ari mu gihugu cya Canada, niba wumva ijwi rya Amerika n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika aho muri Canada mu mijyi yose itandukanye, waba azi Yakaremye. Yadufasha kumugeraho, arashakishwa na mushiki we Mukamanzi Denise utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, mu mudugudu wa Bukamba mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Bakaba baratandukanye igihe bari mu nkambi ya Nyacyonga. Denise Mukamanzi, niba musaza wawe akumva, musuhuze umubwire kandi n'icyo umushakira.
Yakaremye niba unyumva ndagusuhuza. Yakaremye ndagukunda, ndi mushiki wawe. Niba unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwa Gantawiha, witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko nkihari ndi mushiki wawe. Niba unyumva Yakaremye, ndacyahari. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana, ndacyahari. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7. Uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona, tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Denise, urakoze gusuhuza musaza wawe. Niba kumva ubwo azifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo kugereho, urakoze, nkwifurije amahoro menshi.
namwe murakoze cyane.
Abumva ijwi rya Amerika bari muri Canada ni benshi mu mijyi itandukanye, Quebec, Montreal, Vancouver, Chicoutimi, Sept-Îles na Laval, aho muri hose uwabazi iyakaremye waba yaramubonye amugezeho intashyo y'umuvandimwe we rukumbi usigaye, uwo ni Mukakamanzi Denise, na se wabo aracyariho yitwa Martin Benda Ntunguka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro, Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri Muri Isanga, mwumvisemo ishyirahamwe Les Érythrines ryafashaga abana bavukanye ubumuga cyane cyane ku gihimba cyo hejuru, kubera ko abamugaye amaguru kenshi bafashwaga na Gatagara, Homme de la Vierge des Pauvres, ariko iyo bitashobokaga boherezwaga mu bihugu by'i Burayi n'ahandi bwotamasimbi kugira ngo bafashwe bagire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bana. Adera Murekatete n'umwe muri bo arashakishwa na musaza we wo kwa nyina wabo, Theogene Mukunzi, ubarizwa mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali.
Narangisha umwana w'umukobwa witwa Murekatete Adera.
Murekatete Adera mupfaniki mwatandukanye ryari?
Murekatete Adera ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu, kaba twaratandukanye mbere ya Jenoside, nshyira sinibuka umwaka twari tukiri batoya. Akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi. Aba nifuza ko aramutse abaye abonetse yatuvugisha, cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ariho.
Abazungu bamujyanye bamuvanye he?
Bamukuye i Gatagara aho twari dutuye. Ari ikigo cy'abamugaye cya Gatagara.
Icyo kigo cy'abamugaye ba Gatagara ni cyo mwamujyanyemo, yahageze ate, n'indi wamugejejeyo?
Icyo kigo cya Gatagara twari tuhaturiye, akaba ariho hari iwabo wa mama na n'uwo mama wacu avukiye, cyane ko hari icyo kigo cy'abamugaye kugira ngo afashirizweyo, aza kugira amahirwe yo kubonana n'abo bazungu baramujyana nyine kugira ngo babashe kumufasha.
Ugenekereje ubwo ni nka ryari?
Ngenekereje ishobora kuba ari muri za mirongo cyenda na rimwe.
Kuva icyo gihe hari ubundi mwigeze mugerageza kumushakisha?
Kuva icyo gihe nta kindi gihe twigeze tugerageza kumushakisha keretse umubyeyi w'umubyara, ariko ntabwo yigeze amenya neza ngo yabaza nde. Nanjye kugira ngo menye uburyo aho nahera mbaza, hari umuvandimwe inshuti yanjye wampamagaye ambwira ko yumvise Voix d'Amérique hari abantu bifuza kumenya ababyeyi babo niba baba bakiriho kandi bahari. Ni muri urwo rwego nanjye naciyemo nshakisha.
Niba Murekatete Adera akumva, ni iki wumva ushaka kumubwira? Ni ubuhe butumwa wumva umufitiye?
No kubanza kumumenyesha ko mama we agihari kandi ashaka kumumenya ko n'umwana we ari muzima kandi ariho, yifuza no kumuvugisha. Ubundi butumwa namuha, hari basaza be yaba jyewe yaba n'undi umwe bita Alexi aracyariho, tukaba twifuza kumenya ko yaba ariho tukanamuvugisha tunamenye aho ahereye byarushaho kubyufasha.
Urakoze Theogene Mukunzi, nibutse ko utuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali, ukabushakisha Murekatete Adede, ni mushiki wawe wo kwa data wanyu, akaba yarajyanywe mu Bubiligi avanywe i Gatagara. Gira amahoro.
Murakoze cyane, namwe mugira amahoro y'Imana.
maze kubona ubutumwa bwa Theogene Mukunzi numvise nkeneye ibindi bisobanuro kugira ngo menye neza ha umwana nasabye kuvugana na nyina umubyara nabagize makurata utuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Kavumu naramubonye mbanza kumubaza niba koko umwana ushakishwa Adera Murekatete aruwe
Murekatete ni umukobwa wa
Murekatete agenda wamuhaye nde
namuhaye umuzungu witwa Serise
witwa Serise
Joriji
wamumuhaye gute bigenze gute
yarafite ubumuga yajyaga mu kigo cy'Igatagara yaraziranye na musaza wanjye cyane ubwo umwana yaramugaye aza kunyumvisha uburyo yamujyana akaziga mu Bubiligi aza kumbwira uburyo yafasha akazamushakira udukareye noneho rero tubyumvikanaho arambwira ati nta kibazo uzajya ugira nzajya nkugezaho amafoto y'umwana namara kumenya ko muvugana nzajya muguha muvugane ubwo rero aramujyana ndamuherekeza amugeza I Kigali ubwo baburira indege baragenda nyuma yabwo yaje hashize umwaka yaje kunyohereza amafoto ye y'umwana yaramugejejeyo baramuhaye udukareye
umwana agenda
afite agakoni mu ntoki gatoya ahagaze rwose agenda kuko yari afite amaguru niko yavutse ariko ubwo rero ntaribaye rero ubwo udufoto naratubuze turiruka inyuma y'intambara nibwo umuzungu ngo yaje kugaruka asanga ntiturava muri za Burende ahita asubira I Buraya ubwo naje kugumya ndakurikirana bambwira ko uwo muzungu yapfuye hari umudamu wabakoraga mu kigo cya Gatagara naje kubona nomero ze yaje guhunga nawe arahunga I Buraya bari baziranye
uwo mudamu yitwaga
Aimable Aimable nza kumuhamagara Murekatete yiganye n'abana ba Serisi ati hanyuma Serisi yahatiri aza kubona abandi bakaresponda ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo ni ukubanza kwitonda ati nibo bamusigaranye Serisi amaze gupfa agumya ambwira nyine nkajya mpora muhamagara wandebeye ko uzamubona ukambwira ubwo mbonye nambiwe naje kujya I Kigali njya kuri ambasade ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire nomero z'uwo muzungu bande impapuro zako zazihereho nkomeza kubaririza bambwira ko ibintu byanyanyagiritse mbese umuntu nahasanze aranyakira yambwira ati nashakishije ntabwo ndimo kubibona ibintu byaranyanyagiritse none uzakomeza uze arahandi yanyohereje mu rugapapuro nabanga afite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri ngo rero iyo minisiteri ubwo niho nayo ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri mungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye
tuzagufasha uko dushoboye uwo Marie Aimable uvuga namutumiye hano mu biganiro kandi araza agatanga amakuru uko ayafite ku bana bamunyuzeho ndumva azagufasha kubera ko niba yarakubwiye ko azaha umwana ari kandi n'ubu ngubu arakumva ku ijwi rya Amerika ndumva nta kabuza azagufasha
mwamfasha rwose mwangirira neza mukamfasha kuko ntabwo ayoberanye cyane kuko ntagira amaguru yombi ni nako yavutse
amakuru utanze yerekana yuko yakuriye kwa George Celis harazwi ubwo tuzababaza yitabye imana koko ari ku mugore we ariho niba yaramureze azamumenya kandi rero nkuko nabikubwiraga wizere kubera ko na Marie Aimable umurerwa wakoraga Igatagara mwavuganye na wariho ari mu Bubiligi ndumva bo bose bazagufasha
mwamungiriye neza rwose narakomeje mpamagara mwamungiriye neza
urakoze cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika ugira amahoro
tuzongere tuvugane murakoze cyane
agasaro kaburaga
twabiganiriyeho abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'imiryango yabo muri rusange ahanini batatanwa n'intambara cyangwa se ibiza bihitana bamwe abandi bagakwira imishwaro. Inkuru ikurikiye yabayeho mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994 aho abana babiri basigaye ari imfubyi bangara mu nkambi Ibyumba. Wari mukuru yari afite imyaka 6 yari kumwe na karumunake k'imyaka 2 kubera inzara n'ubwoba kararira kabura gihoza. Mukuru wako abonye imodoka ya CICE umuryango mpuzamahanga utabara imbabare itambutse abasaba kugatwara, niko byagenze. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntawe uzi aho aherereye. Ikizwi nuko ari mu gihugu kimwe cy'Uburayi. Mubyara we Joy Ibere utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu mudugudu wa Kadobogo yavutse nyuma ya genocide yamenye inkuru yiyemeza kumushakisha.
Ndarisha tuyisenye Nyandwe twamuze mu 1994 yatanzwe na mukuru we rwose ni babyara banjye. Mukuru we yitwa Rutagengwa Emmanuel yamutanze muri CFL.
Yamutanze kubera izihe mpamvu?
Bari bonyine kandi bari abana, yabuze abamukuriye cyangwa se abamufasha. Yari abihoranira cyane nyine abona ari wenyine, abona nta kundi kuntu yabigenza aramutanga.
Amuha abagiraneza.
Yamutanze kugira ngo bamumufashe.
Aza amazina yabo?
Yaratubwiye ngo bitwa CICR, ngo ni mu mushinga ngo yitwaga CICR.
Ni CICR.
Ego, ngo ni bo bafataga abantu.
Ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga utabara imbabare. Icyo gihe mutanga bari hehe mu ihe komine ya kera?
Ni Ibyumba. Ntago none nahita menya ngo hari muri komine yitwaga gute, ariko ni Ibyumba, ariko hahoze inkambi ya Byumba.
Rutagengwa Emmanuel we aba hehe?
Aba muri Kigali.
Kubera iki atari wahamagaye Ijwi ry'Amerika ngo arangishe uwo murumuna we, akaba ari wowe mubyara we uhamagara kandi bigaragara ko icyo gihe wari utaranavuka?
Ni ukuvuga ngo nawe nkurikije ukuntu ameze byaramuhaga bimaze iminsi bisa nk'umuhangayikishije. Gusa gusa nk'ababigiyeho inama turicara tukora mu kiganiro, gusa ntabwo nanone twicaye mbona nk'ubone hani kuri telefone bitewe n'impamvu z'akazi ke. Musaba uburenganzira niba nkavuga nti ese narangisha mubyara wanjye nkariba tukariba niba twafatirana wenda abaye akihari cyangwa badahari, niba umuntu yazamubona cyangwa badahari nabwo umuntu akabimenya ko ntawe uhari nawe ibye byaje kurangira. Arambwira ati nta kibazo wamfashije nanjye nasaga nk'aho mbirimo. Ni ukuvuga ngo twabiganiyeho turi batatu njye nawe na mama.
Joy Ibereho, uwo muvandimwe wawe Tuyisenge Nyandwi tuzagufasha kumushaka. Urakoze cyane kwizera Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Nagerageje kuvugana na Rutagengwa wa Mutanze. Rutagengwa akorera cyane mu karere k'Uburasirazuba ariko ntibirashoboka ko tubasha kuvugana. Ikindi kintu cyakunze gutandukanya abana n'ababyeyi babo ni imyumvire n'imigenzereze idahwitse, aho abazungu babyaranaga n'abanyarwanda kazi abana bakabohereza kujya kurirwa i Burayi bakabambura ba nyina. Ibyo byarabaye mu gihe cya gikoronize, ariko na nyuma byarakomeje biraba, hagira uwibeta akabyara aho atagomba, umwana bakamunyuza muri urusuri nakitwa imfubyi yakurira indege agahabwa umuryango agakura azi ko atagira nyina cyangwa se akabwirwa ko yamutaye. Ibi ndabibabwira kuko birasa n'iby'umwana wavuye iwabo mu mwaka w'1986 afite imyaka 2 ararangishwa na nyirasenge Uwera Solange utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu w'Inkingi.
Ndarangisha umwana wagiye mu 1986 yitwa Manofred ari mama w'umutanze witwaga Muzima Kazi Francoise, mama waracyariho, ni umumama ukuze. Uwo mwana yagiye agiye mu gihugu cy'Ububiligi. Ari mama we umutanze, amuhaye umumama wakoraga igisenyi. Muri uru filime yabaga ku Nyundo, yari umumansera. Umumansera yitwaga Rita. Niwe wari muri iyo ruferina. Uwo mwana agenda agiye gushyikirizwa umuryango wa Variemo mu Bubiligi. Yari umwana w'umuhungu. Yagiye ari gato, birabyumva ko mama we nta bushobozi yari afite bwo kumurira. Abo bari bagiye kumurira bari niba nabita abaterankunga. Sinzi gusa mama we yaramushimiye agenda. Abifashwamo na musaza we witwaga Bizimana Emmanuel. Barabishimira umwana aragenda. Uwaje uwamujyanye ku kibuga cy'indege yari umumama witwaga Joberi. Niwe wamujyanye ku kibuga cy'indege. Ariko abo bana ntabwo yagiye wenyine, hari n'abandi bana bajyanye. Bagiye bashyikirizwa mu yindi miryango. Ageze mu Bubiligi, bohereje mama we amafoto uwo muryango wa Variemo. Niho umwana bamwakiriye, niho yagombaga kuba. Yohererejwe amafoto mama we y'uko umwana yagezeyo neza nta kibazo. Jenoside imaze kuba, ntabwo yongeye kumenya amateka y'umwana we kugeza na n'ubu isaha. Ntabwo azi ngo umwana ariho cyangwa ariho, byahise bihagarara.
Hari inyandiko ndashaka kuvuga, hari nk'utubaruwa, uretse utwo dufoto, hari utubaruwa bigeze bandikiranye na w'umwana ku buryo wasoma ukavuga uti dore uyu muryango wa Variemo aho utuye?
Bohereje amafoto. Ayo mafoto hariho umwana ahetse Marete, hariho n'izina bamujingiriye. Ubwo rero iyo foto hari umumama waje avuga ngo agiye kumumushakira, mama warayimuha.
Izina bamuhinduriye ni irihe? Bamwise nde?
Mama we byaramunaniye kubivuga, arakuze arashaje. Gusa ngo yaragenekerezaga ngo akumva ngo ari ngo nyakatirini. Ntabwo ni ukugenekereza, ntabwo ngo ari nzi neza.
Ashobora kurisoma, hari aho ryanditse iryo zina?
Naho umva yamuhaye ifoto na adrese, gusa ngo aho azi ngo bamwakiriye ngo bavuga ururimi rw'uruforomo.
Bavuga igifarama nimba ni mu Bubiligi?
Igifarama. Yambwiye gutyo nyine ngo ni uruforoma. Urumva arakuze, mbifata gutyo.
Ndimo ndagerageza kureba ishusho ye kugira ngo ndebe uko asa, ndishyira mu mwanya w'abumva Ijwi ry'Amerika bazadufasha kumumenya aho bazamubona. Tubwire icyatuma tumumenya, yari igikara, yari inzobe, yarateye ate? Ndavuga akiri umwana.
Akiri umwana yari afite uruhu rw'abazungu. Kuko papa we yari umuzungu, mama we ari umwirabura. Bivuge ngo yari umumetisi. Yari afite imisatsi y'abazungu, uruhina rwe rwari urw'abazungu. Yari umwana ufite nk'imyaka itatu. Nuko yasaga.
Niba Manfred akumva, ntabwo mpamya ko avuga Ikinyarwanda, ariko burya ururimi nta mupaka rugira, cyane cyane yari ururimi ruvuga urukundo. Niba akumva, mubwire icyo wifuza kumubwira kikuri ku mutima cyatumye uhaguruka ugashaka kumushakisha.
Manuel rwose, Manuel Fred, niba unyumva aho uri hose, impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda turagukeneye uze kuba umuryango wuzuye turagukunda kandi cyane aho uri hose uze uturebe rwose Manu Fredi rwose ikintu gituma tugushakisha cyane mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane hari udufoto tutaye duhari yigasize twasigaye aratureba akarira afite intimba nyinshi cyane ko yakunze aragukumbuye aragukeneye gusa arakuze arakuze rwose ntabwo agomba gufata kubonye aho uri hose mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane
Solange Uwera nibutse yuko utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Tetero mu mudugudu w'Inkingi I Kigali ukabushakisha nyokorome witwa Manfred ushobora kuba ari mu Bubiligi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro arambye
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
kugira ngo dusobanukirwe uko abana batandukanye n'iwabo mu bihe by'intambara bashakishwa bagahabwa kivurira nitabaje perpetu muramutse n'umunyarwanda kazi wize ibyo myumvire y'abantu n'abana akaba yarakoze muri programme yo gushakisha abana no guhuza imiryango programme y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF atuye mu mujyi wa Laval muri Canada aratangira atubwira uko iyo programu ya UNICEF yakoraga
iyo programu yo gushakisha ababyeyi b'abana cyane cyane mbese nyine no kubahuza uko yakorwaga rero ni uko mbese mu guhunga abana batandukana n'ababyeyi babo kubera impamvu nyinshi ni ukuvuga ngo kubera ikivunge kiba kiri aho byonyine birahagije kugira ngo abana batandukane n'ababyeyi babo kubera ko ikindi bashobora guca inzira nyinshi inzira zitandukanye noneho bamara gutandukana nyine icyo gihe niba umwe aciye inzira imwe kubera nyine icyo kivuye cy'abantu bakaba baratandukanye birarangiye akaba rero n'ababyeyi babaga ari n'umubyeyi none ushobora kwitaba imana akaba yari afite umwana uwo mwana akamusiga uwo mwana nawe akongera agakurikira ikivunge akagenda atyo noneho hakaza kuboneka abana benshi cyane haba mu nkambi habaga hari abana bageze ku 1000 bavuga ko bashobora kuba ari 1500 baburiwe ababyeyi noneho rero icyo UNICEF yakoraga ni ukuvuga ngo ni ukubahumbira hamwe mu bigo byitwaga ibigo by'abana baburiwe ababyeyi
none se hakorwaga iki kugira ngo abo bana batazimira bamenyekane
ikintu rero cyari ngombwa cyane ni uko abo bana bagombaga guhita babafata amafoto muri ako kanya ababafataga amafoto rero ni ishami rya Croix Rouge Croix Rouge ni ishinzwe gufata amafoto y'abana mu nkambi zose uko aho ziba kugira ngo bafate ishusho ry'umwana bazashobore kumenya yo gushobora kandi yo kuzimira ubwo rero ni uko byagendaga twaheraga kuri ayo mafoto ariko n'abana nyine tubazi tuzi aho bari ayo mashusho akaba amanitswe hamwe uwabuze umwana wese akaba yahanyura akavuga ati uriya mwana ndabona ari uwanjye
ntamwe muri iyo porogaramu abo bana mwarabashakaga mukababona mukabahuza kuko n'ababyeyi
muri icyo gihe twarabashakaga koko tugabahuza n'ababyeyi kuko nyine urumva byari bikiri bishyashya ni muri za 94 nyine na 5 n'igice cya 96 iyo niho nahakoze inkambi zitazatera ubwo rero habonekaga ababyeyi rwose nyabo rwose ibyo kigihe cyabaga kuri twebwe ari umunsi mukuru ni ikintu giteye mbese amarangamutima menshi cyane nuko twashoboraga kubona ababyeyi nyabo twagiye tubona ka zibahuza ariko twashoboraga no kutabona noneho umubyeyi nyawe ariko tukabona umubyeyi wo mu muryango cyangwa umuntu wo mu muryango noneho aho kugira ngo umwana agume aho ngaho mu kigo kimeze nk'icy'imfubyi akajya nyine agasanga nyine uwo mubyeyi we yabaga yamubonye cyangwa se nyine agasanga uwo nka nyirasenge cyangwa undi saha twarabobonye rwose muri abo 1500 twabonaga ko 1025 zagezaho bikabona ababyeyi ariko hari abandi benshi udashobora kuzigira ubonera n'ababyeyi nyine niho bitewe n'agahinda ndetse umwana w'imyaka ibiri ntushobora iyo amaze umwaka ibiri ntushobora kuzamenya uwo mwana ari uwandi uwo mwana ntashobora kukubwira izina rye uwo mwana ntazi se na nyina ntazi aho aturuka hari abadashobora kuzabona ababyeyi
niyo mpamvu nakwitabaje kubera yuko muri icyo gihe cy'intambara n'ubwicanyi bwariho mu Rwanda hari ababyeyi bamwe bapfuye abana bagasigara utwana tugahungana n'utundi ku buryo hari abana bamwe bapfushije ababyeyi mu Rwanda ariko bari hanze baburiwe irengero abo bana bo bazahura n'ababyeyi bate nkamwe mwakoze muri ibyo bigo bibashakisha bibabungabunga abo bana bo bamenya gute ababyeyi babo basubira gute mu Rwanda bizagenda gute
aho ngaho icyo nagusubiza nuko kuwaruje nicyo kigo gishobora guhuza abantu kuko abantu bose bitabiriye bakajya muri kuwaruje wabuze umwana akajya nawe muri kuwaruje kubivuga icyo gihe bakari ukuntu bamubaza nkuko nyine nako twabikoraga bamubaza yamuburiye he yamubuze ikiyegiye yanganaga iki abo bari baturanye n'ibande kiriziya yajyagaho ni ikihe kugira ngo bashakishe ikintu cyose cyashobora kumuhuza n'uwo mwana uwo mwana nawe umwana wese wese ubwo barakuze bose batwumvise kuri iyi radiyo bajya nyine nabo kuri kuwaruje aho bari hose bakajya kuri kuwaruje bakavuga bati turashaka ababyeyi wacu cyangwa turashaka abo twaba tuvinga imwe dore abo twibuka cyangwa icyo twibuka ntabwo ari ukuvuga ngo nabo ukagusaba ababyeyi bawe ushobora no kuba wabibagiwe ariko ukaba wibuka ko wigaga ku ishuri ryitwa gutya wiganaga n'umwana witwa gutya wakoraga iki uvuye ku ishuri ndetse icyo ushobora kumenya cyose cyerekeye ku buzima bwawe ukakivuga icyo gihe uba ufite amahirwe ko undi nawe uwo mubyeyi wawe nawe nagushakisha cyangwa umufite icyo mupfana nagushakisha mushobora kuzahuza ibyo bibaranga ukabihuza ugasanga ko abo bantu koko arimo
ariko nk'uko wabivugaga aramutse yarahunze ari umwana muto ufite nk'imyaka ibiri ubwenge buba butarabicyangwe abataratobora ngo avuge ku buryo bishobora koko kugorana kugira ngo ashobore kuvuga uwo ari we kubera ko ntabwo ababizi
ni ikibazo gikomeye nini abana kwaranaga nabo nanjye ubwanjye nyine ni ibintu byatuteye agahinda rwose ubuzima bwacu bwose kuko twabonye abana bari bafite hari amashusho yewe ndi mu nkambi hari n'impinja zabaga zimaze kuvuka nyina akitaga imana cyangwa akabura bagatandukana mu kivunge rwose ibyo ni ibintu byabagaho noneho uwo mwana akajya mu kantu ka wosina bakamwambika hari n'abari bacyambaye utu bracelet utu dukomo twanditseho izina ry'umwana numva rero uwo nguwo ntabwo atizi nyine birababaje cyane niyo mpamvu ibintu by'intambara ni ibintu abantu bagomba gutekereza ko bisiga ububabare bukomeye cyane ntabwo ari abapfa gusa ariko hari n'ubundi bubabare bushingiye ku ngaruka z'intambara no kugira ihungabana ubuzima bwose abonereje umwana w'imyaka ibiri yamaze umwaka umwe akaba afite itatu nawe urabona umwaka ni umwaka ibiri umwana muto ariko yamaze imyaka itatu imyaka ine umwana wirukanka ukina umupira ubwo rero umwana w'imyaka ine ntaho aba agihuriye n'umwana w'imyaka ibiri kandi ntaho azi wari wa benshi hari abo bagiye bahimba amazina bagiye babita andi mazina none se urumva niba bamwisiga irindi zina rero kugira ngo noneho azamenye irye birabije ariko jyewe nabonye abana ku buryo bazaba biteye rwose n'agahinda kuko nk'umwana w'imyaka itanu akavuga ati ariko ntabwo ari ukunyitwaga jyewe nabonye abana bambwiye bati ntabwo ari uku twitwaga ntese witwaga andi ati ntabwo ndizi izina ryanjye narabyibagiwe ukumva nyine birababaje
Perpetu muramutse ndagushimiye cyane kandi tuzakomeza tukwitabaze udufashe gushaka agasaro kaburaga
nanjye nzashimisha kandi urakoze kandi no gukora icyo kiganiro no kugerageza gufasha abantu kubona abo bavukana cyangwa mu muryango urakoze
aha niho dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mu kiganiro gitaha tuzabagezaho amakuru tuzaba dufite kuri Lucie Ingabire bari barahimbye madame, akaba ashakishwa na musaza we Thierry Hitimana w'uri Nyabasindu mu Rwanda, barerewe mu bigo by'impfubyi bitandukanye. Thierry Hitimana yamwandikiye ibaruwa y'urukundo ruhebuje. Mukomeze muduha makuru, mukomeze mudusange, mudufashe gushaka Agasaro Kaburaga kugira ngo urunigi murutamirize, muberwe, mwishime, naho ubutaha mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Abavandimwe banjye ni batatu, ndibwe nabo kuri mama na papa.
Ndarangisha umwana w'umukobwa witwa Murekatete Adela.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye
Emmanuel rwose Manufred. N'impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda, turagukeneye, uze kuba umuryango wuzuye.